My lover, Tine, Teachers, Lakaka.
Come on, let me go. Meet the freaking vibe.
Let go. DenHouseZambia.com.
Jipepi unakwana jiwe nina peza kakelo koni chezesa ndiwe kakelo kakelo koni sekesa love you baby tumone
ndiwe weka baby ni maona ndiwe weka baby ni maona wambala maso yanga baby wambala
Jiwewe kawamene ni maona Hawa wenangu mwandini ni poza Hawa wenangu mwandini shatapu Inekuli ine mwandini pakofu Jiwewe kawamene ni makonda Baby, baby niza kukondelela Kwela papondi niza kusungilila Kulipe wenangu wamene niza konda Jiwewe kawamene niza lava Until, until forever, ever Nizibati ndiwe mbambo yanga Kulipe mami kukutaya
Ndiweweka baby ni maona Ndiweweka baby ni maona Wambala maso yanga baby Wambala maso yanga baby Ndiweweka mami ni maona
MTC Piki Lion Konozeka JCP One Coin
Download music at DenHouseZambia.com
Let go
DJ Mr. Seren Threat Outer from Chicoland Entertainment